life is like swimming. So guys, first of all, have you ever heard that statement? Mimi binafsi sijawahi. Okay, yani hayo maneno life najua, is najua, like najua, swimming najua, but all of them being put together, life is like swimming. Ndio sijapata, nimeshia kusikia dunia tambara bofu. I don't comply with it, of course. Nimeshia kusikia dunia duara. Hiyo si
sawa. Duara sio, scientist wamesema jamani.
Sasa ninasema hivyo, yani nasemea misemo ambayo nimeshia kusikia. Sasa na leo nime expand. Nimesikia life is like swimming. So tell us about it. Life is like swimming. So tell us about
okay.
it.
Okay, wakati tunaongea, what I meant ni kwamba wote tunajua swimming ni kuogelea.
Yeah.
Na tunajua vitu huwa tunajifunza labda kwa namna mbalimbali including like including kusoma vitabu, labda kusikiliza mafundisho, kufanya nini na nini. Sasa when it comes to swimming. Ambapo life is like swimming. No matter how many books you have read. Yaani chochote hata kama umesikia umeelekezwa si umefanya nini kama hujai kuingia kwenye maji. Sweetheart. Ukisema mimi na PhD ya swimming, siku utakayoingia kwenye maji
ndio utajua hata kindagati ni hujafika.
Yaani zote zikiwa
ndio utajua hata kindagati ni hujafika.
Yaani zote zinaondoka, unabaki wewe pale na maji. Kwa hiyo what I mean is kama kuna vitu ili uvijue, uvielewe, yani uwe kwamba competent, kwamba hiki kitu nakijua, ni mpaka uwe umesha ki practice. Ukikisikia story zake, mafundisho yake, sijui fanya hivi, fanya vile, fanya vile, lakini usipofanya huwezi ukajua. Wewe yani hata wewe unaweza kutoka pale kwa ni professor wa kufundisha swimming kutokana na vitabu vyako ulivyovisoma. Jamani ukiwa kwenye maji labda unatakiwa uje yani usikaze mwili, relax. Swimming ukiingia kwenye maji
professor tupa kule.
Kwanza ile unaambia labda float. Niache nisikie.
Professor tunamkuta kwenye edges za swimming pool. Anafanya kwenye tu hivi ameshikilia ukuta.
Kwa hiyo sasa ninachoona yani ni kwamba kuna vitu tunajifunza. Yani especially like kipindi hiki ambacho knowledge imekuwa iko nyingi sana sana sana. Yani nyingi sana. Afsa nyingine we think that we know kwa sababu tumesikia, si tumefanya hivi.
Hi everyone!
Hello, hello! Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hi guys! Welcome back to Sikio Podcast! Thank you very much kwa wewe ambaye umekuwa na sisi, upo na sisi, unaendelea kuwa na sisi. Thank you so so very much. God bless you abundantly. Umekuwa na sisi January, this is February. Unaweza kuwa unaangalia this episode is February, but kwa sisi bado tuko February. Tunaendelea kumtukuza Mungu with February's theme ambayo inasema expand. So how have you been doing with the expansion? Kama ambavyo kwenye Isaiah 44 verse 2 tunaambiwa extend, panua mahali pa hema yako. So yeah, I believe Mungu anaendelea kukuwekea ile baraka na neema ya kuexpand. Before I go any further, let me introduce myself. Maybe you know me, or maybe this is your first time. Kama wewe ni mara ya kwanza kabisa una join this platform, welcome. We love you and we appreciate you so much. Tunakupenda sana and we call you Sikio Podcast Tribe. Me and my girl Gigi, who is not here in this episode, though I'm not alone, we are the Sikio Queens. How about that? Yep. So yeah, Belinda Leiford, you can call me Benaba Leiford. And in this episode 2020, fine, I'm not alone. Again, I am blessed. We are blessed. Now we're for what? Digi, 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 ding.
Your sister.
Yay! My sister G. Leopard. And her full name is Grace. So 2025 is Graced. kwa ajili ya sisi kuendelea ku break records, as our theme is saying, record breaking year. Daji, karibu sana. Karibu tena, actually. It's so good to have you.
We will have permanent seats.
Well, before I continue, my friend, is that your hair or a wig? Huh? Is that your hair? Oh, human wig. Human
it's
hair.
It's my
human
hair.
Wig. It's your hair. Wow. Hongera jamani kwa tatu na nywele.
Sasa lako unakatakata nywele kila siku.
Well, anyway.
Kwa mzidi hapa.
Kona nishariji, niendelee na safari.
You look good the way you are.
Oh, thank you. You look so beautiful. I love the hair, actually, the color, the, you know, everything. Hongera, you look
thank
good.
Thank you, mama. Alinipa ina nikapata.
Wee. Ah, ha, ha. Anyways, welcome back.
Thank you.
So this February, theme yetu inasema expand.
Wow.
Yeah, kwamba kuexpand in every area, kuexpand kwenye namna ambavyo labda mtu tunawaza, tunafikiri, namna tunatazama mambo, kuexpand kwenye namna tunaishi, namna ambavyo tulikuwa tunafanya mambo fulani, sasa to seem limit Mungu wetu, we should expand and do it in a bigger way. Tulikuwa tunapokea baraka za Mungu kwenye simu yetu ya February ni expand, kwamba tunavyopokea baraka. Mwingine labda alikuwa anaona kwamba Mungu anaweza tu akanipa kodi ya nyumba, lakini kumbe Mungu anaweza akakupa nyumba. Yes.
Mungu anaweza
na wewe ukapangisha watu. Kwa expand, expand, expand. So anyway, on that theme ambao unaweza ukachangia mwangaliaji na msikilizaji wa Sikia Podcast ama Sikia Podcast Tribe, na yeye akabarikiwa na akapata a thing or two, ama mimi mwenyewe pia na sisi wote tukapata a thing or two on that.
Kwenye expansion.
Yes.
Okay. Kama ulivyosema cha kwanza, we shouldn't limit God. Na pia tusiji limit sisi. Mimi nakuja kugundua akili ya binadamu inaweza kufanya vitu vingi sana 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 sana. Sometimes nawaza mtu labda wa kwanza aliyegundua ndege. Aliyegundua umeme, yani out of nothing aliyegundua computer, kwamba hamna chochote, yani ni kama walikuwa mambo ya ujima. Afu akawaza akaja akagundua computer, hadi sasa hizi tumekuwa na nini, upgrades mbalimbali. Hadi simu hizi, smartphone and everything. Kwa hiyo akili ya binadamu iko, yani ina mambo mengi sana. Mungu ameiwekea vitu vingi, so we can expand as much as we want to. Yeah.
Wow. Hapo nimependa umeongelea point ya msingi ya kwamba akili ya binadamu, na hiyo mifano uliyotoa nikaa najaribu mwenyewe kuwaza kwamba I say kweli. Na kuna siku nilikuwa nasikiza mtu akawa anasema kwamba hivi, sasa siwezi kumtaja maana sina hakika kama nilisikia kwake ama la, ila akawa anasema kwamba kitu pekee yani species pekee ambayo haikui ama haijiongezi kwa viwango vile ambavyo imeumbiwa ni binadamu. Maana akasema hivyo, ukiangalia kwa mfano kama mti, how tall can a tree grow as tall as it can? Yani mti kama mfano kama unatakiwa kukua labda mita mbili, hauwezi ukakuta labda umekuwa mita moja umeacha hapo. Yani as tall as it can grow, as high as it can go. Au labda roots zile labda zinataka si kwenda deep, they would go as deep as they can. Lakini sisi binadamu kama ulivyosema, tunaweza tuna uwezo wa ku, yani tumepewa uwezo mkubwa, lakini hatutumii. Ndio ile kwamba mtu unajikuta kwamba labda umetumia tu kama 5% kati ya 1000.
Yeah.
Kwa hiyo choko anasema kwamba ni wana Mungu ametupa vitu vikubwa. I mean akili ya binadamu inaweza kufanya mambo mengi. Ni kweli kabisa. Yaani mimi mwenyewe ni kama inaendelea kuni challenge kwamba okay. Maana hapo mwingine anaweza akawaza kwamba expansion anaweza akaichukulia tu kwenye upande labda wa imani pekee yake, kwamba saa mimi nitaamini makubwa. Ni kweli kabisa. Lakini nimependa pia ambavyo umeaddress pia kwamba akili ya mwanadamu yani ina uwezo wa kufanya
mambo mengi sana.
Wow. So yeah, on that tunaendelea ku emphasize kwamba we are expanding, expansion, expand.
Okay. Na akili yako ime expand baada ya kupata.
Niko sorry kidogo, nilikuwa najua mic yangu ina nini, maana nimeona kama ameangalia kwa makini kumbe iko inafanya. Endelea baada
hapo. Na hapo na wewe akili yako ime expand, sina kujua kumbe.
Very true. Expansion on the beat. Expansion on the beat.
Kingine ukitaka kujua mfano labda wanajeshi. ukienda jeshini siku kuna zile wiki sita siku wanasema za bila kulala siku nini hawafi. Kuna kufanya mazoezi like every day from morning to evening.
It's like you say atatoboa.
Anatoboa and hiyo expansion and kwamba you expand. Saizi unaweza kaona kwamba okay siwezi kukaa macho labda for 18 hours.
Masaa 24 tu na
yeah. For 18 hours let's say lakini unajikuta utaweza na unatoboa. Yeah, kwa hiyo tuna expand.
Yeah.
After we mtu akienda jeshini.
Anyways, jamani, sasa let's come back to today's topic. But it's very interesting. Nitakutajia statement. Alafu from there we can take it from there. So, katika kuongea na dada yangu, dada Chi, tukawa tunapiga story. And then akasema kwamba life is like swimming. Life is like swimming. So, nikakumbuka kuna video fulani hapa, I was thinking of creating a content out of that. Sijui imetolewa kwenye wimbo kwenye nini, lakini nasema anaongea ile accent kama South Africa, like don't judge people. You're a person. I'm a person. We are a person. Life is like rice.
Rice, how now?
I don't know. Kwa hiyo sasa leo, at least you are here. So, tell us, is how like is rice,
like swimming? Like swimming?
Maybe I'll go with you, as kwa sababu you are here, you can at least explain it first. So you will see doing. Life is like rice, how?
I don't know. And sweet rice. Mbalo
napika pilau, kesho napika biryani, kesho kuto napika walinazi, boko boko, vipi. Anyways, tuachane na
huko. Kuna rice mbalimbali.
Basmati au nini?
Yes, basmati. Kuna mbea.
Tena mbea kwenye kuna
ile nani igunga. Sijui kwa
Dodoma. Anyways, life is like swimming. So guys, first of all, have you ever heard that statement? Mimi binafsi sijawahi. Okay, yani hayo maneno life najua, is najua, like najua, swimming najua, but all of them being put together, life is like swimming. Ndio sijapata, nimeshia kusikia dunia tambara bofu. I don't comply with it, of course. Yani sikubaliani nayo. Kabisa, sikubaliani nayo. Nimeshia kusikia dunia duara. Hiyo si sawa.
Duara sio, scientist wamesema jamani.
Sasa si nasema hivyo. Yani nasemea visema ambayo nimeshia kusikia. Sasa na leo nimeexpand. Nimesikia life is like swimming. So tell us about it. Life is like swimming. So tell us about
okay.
it.
Okay, wakati tunaongea, what I meant ni kwamba wote tunajua swimming ni kuogelea.
Yeah.
Na tunajua vitu huwa tunajifunza labda kwa namna mbalimbali including like including kusoma vitabu, labda kusikiliza mafundisho, kufanya nini na nini. Sasa when it comes to swimming. And life is like swimming. No matter how many books you have read, yani chochote, hata kama umesikia umeelekezwa si umefanya nini, kama hujai kuingia kwenye maji, sweetheart. Ukisema mimi na PhD ya swimming, siku utakayoingia kwenye maji,
ndio utajua hata kindagati ni hujafika.
Theory zote zikiwa.
Ndio utajua hata kindagati ni hujafika.
Theory zote zinaondoka. Unabaki wewe pale na maji. Kwa hiyo, what I mean is, kama kuna vitu, ili uvijue, uvielewe, yani uwe kwamba competent, kwamba hiki kitu nakijua, ni mpaka uwe umesha kipractice. Ukikisikia stories zake, mafundisho yake, sijui fanya hivi, fanya vile, fanya vile, lakini usipofanya, huwezi ukajua. Wewe ni hata wewe unaweza kutoka pale kwa ni professor wa kufundisha swimming kutokana na vitabu vyako ulivyovisoma. Jamani ukiwa kwenye maji labda unatakiwa uje yani usikaze mwili, relax. Swimming ukiingia kwenye maji
professor tupa kule.
Kwanza ile unaambia labda float. Niache nisikilize.
Professor tunamkuta kwenye edges za swimming pool. Anafanya fanya tu hivi ameshikilia ukuta.
Kwa hiyo sasa ninachoona yani ni kwamba kuna vitu tunajifunza. Yani especially like kipindi hiki ambacho knowledge imekuwa iko nyingi sana. yani nyingi sana. Afu saa nyingine we think that we know kwa sababu tumesikia, si tumefanya hivi. Yeah. Mfano, mimi naweza nikajitolea mfano mwenyewe tu. Kuna siku niliamka asubuhi, mimi kama nasoma Biblia. Word of the day, yani nikasoma for that day. Halafu inasema waombeeni wanaowauzi. Yaani si wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi, sipi lile neno. Nimelisoma, okay, najua. I can even go teach people, eh? Adui zenu waombeeni, wasamehe. Yaani very easy and simple. After just finishing reading that, yani jamani, Mungu alinitest. Haikupita hata muda. Niko nafanya zangu usafi nje. Akaja mtu mmoja ambaye yani at some point of ya maisha alitufanya vitu vingi sana vibaya. Yani vingi, yani ukianza kuvitaja ni yani ni vingi kiasi kwamba yani unaona huyu mtu hadi moyo wako umebadilika. Yani towards that person, uta yani sio mtu ambaye unaweza kutamani kukutana naye au kumfurahia kutokana na vitu alivyovifanya. Na mimi nimetoka kusoma hilo somo. Alafu alivyoniona tu akaniita, "Oh jamani, wow!"
Wow.
Wapendeni adui zenu, waombeni wanaowauzi. Yaani nimetoka kusoma hata tu hours zijapita. Na ile somo kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimesoma, nisinge yani ningeambiwa labda hata niandae somo la kumfundisha mtu mwingine. Ningeandaa yani na kumwambia kabisa yani this is what God wants. You should pray for those who persecute you. Yani samehe, fanya hivi. Yani ghafla katokea pale Yesu wangu. Ananiambia wow. Moyoni nasema hivi, sijui nimwambie hivi, wewe unajua unachokisikia. Alafu kunakumbuka Mungu wangu. Natakiwa nimpende alafu nimuombe. Na yeye anakuja sasa kwa mashamsha, alikuwa yani yuko mbali hivi kidogo. Yaani kwa vitu vingi vilikuwa vinaingia kichwani kwangu, ile somo nalikumbuka, nasema Mungu ndio umeamua unitest hapa hapa. Yaani it was very hard. Nikaenda, "Eh jamani, wow." Yuko nasema Mungu, "Wai, yaani hivyo." I thank God nilifanikiwa kumsalimia. Vizuri hivyo na nini, lakini haikuwa rahisi. Kama ambavyo yani ningedhani, yani unajua ile kwamba naweza tu, yani unajua ile sasa ndo ninachosema, kama hujapitia situation fulani, sometimes inakuwa ni sio rahisi kuelewa kile kitu. Na mimi nilikuwa nimetoka kusoma hapo hapo. Na sometimes
kilimo cha PDF ukaletea kilimo cha shambani sasa.
Kwani nilipotoka pale yani nikarudi tena kulitafakari lile neno, kwa nini Mungu aliniletea hiyo siku na nini na kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku narudi pale pale, yani kwamba yani mfano ningemaliza pale kusoma afu nikamkimbia yule mtu. Lile somo maana
yule profesa akufundisha kuogelea umezama.
Kwa hiyo au mfano watu wana fundisha kuhusu biashara. Okay. Atakupa theories za biashara. Lakini kuna vitu vingine ukiwa ndani ya ile biashara ndio unaanza kuvifunza. Yaani kujifunza na kuvijua na kuvifanya. Ambapo havijawa documented
anywhere.
Popote.
Na haviwezi kuwa documented actually mpaka ufike pale kwenye biashara.
Kwa sababu pia vinabadilika. Yaani sio vile vile. Yaani experience utakayokutana nayo wewe ni tofauti nitakayo kutana nayo mimi. Kama naweza nikatoa mfano bwana, sometimes back nilikuwa na rafiki yangu tunafanya biashara, tunauza mawigi. Sasa kuna this lady alikuwa na harusi yuko Mwanza, akaagiza wigi lake zuri umania sura 800 lile. Nikamwambia dada wa dukani amtumie. No, alikuwa na harusi ni yuko da, ila kuna mtu wa Mwanza naye alikuwa ameagiza wigi lake. Wakati wa kufanya zile delivery, lile la bibi harusi likaenda Mwanza. Alafu ambalo sio la bibi harusi ndo likaenda kwa bibi harusi.
Alafu lile la bibi harusi ndo hilo la bei.
La bei, lakini yule ndo alitaka avae lile, na ile ilikuwa special day yake. Yani unajua ile mtu umelipa hela hizo, yani umegoa extra for that hair. Alafu ghafla unakuja kuambiwa kwamba
au unaitaji ambao sio yeye.
Ukirudi huku unakuja kushangaa umemtumia mteja mwingine Mwanza. Yule wa Mwanza Kwanza kuna ishu ya uaminifu hapo. Je, atakubali kurudisha?
Kwa mwanzo akaokota dodo kwenye 40.
Atakubali kurudisha?
Kaipaligi wiki 120,000 ambatana 800,000.
Kurudisha on time. Tutawahi harusi. Kwa situation kama ile, kwanza nilimwomba Mungu, kwanza Mungu nisaidie huyu mtu moyo wake usije ukawa mgumu, kwa sababu mtu mwingine anakublock tu basi ndo kusha habari. Mimi natoa wapi tena ile nywele, sina dukani haikuwepo nyingine. Kwa hiyo I had to go extra kumuomba yule, tumtafute mtu aende airport Mwanza, kutafuta mtu kulituma kupitia airport, na alikatumwa alikaja na ndege. Nimekuja airport ya Dar tena kutafuta mtu wa kulichukua kumpelekea mpaka yani mpaka kabla siku ya 4 ilikuwa limemfikia bibi harusi saluni. Ameenda na kweli tunashukuru Mungu tulifanikiwa.
Wow.
Lakini kwa situation kama hiyo, yani yule mtu ni siku yake ambayo inatokea mara moja kwa maisha yake. Alafu kitu kama hicho, yani you don't expect kama kitatokea. Kwa hiyo mwisho wa siku tena haikuwa kuhusu faida. Ilikuwa satisfaction ya mteja, kwamba mteja kwanza aridhike. Awe satisfied. Kwanza alikuwa very stressed. Imagine siku ya harusi yako, yani everything is there, then the hair that you have ordered and waited haiko tena. Basi, lakini we thank God kwamba aliweza kupata. What I want to say ni kwamba situations zinatofautiana. Mazingira, seasons, na watu unao deal nao, kwa sababu tuna deal na watu wenye tabia tofauti. Kwa na tabia zina change. Unajua naweza nikakaa na wewe ukasema daji yuko ABC, lakini rafiki yangu akwambia no, mbona jina naye mfahamu yuko hivi. Kwa hiyo hata unaweza kukutana na mtu ukasema yule mimi namfahamu, yani na ukamuelezea vizuri, kumbe haumfahamu kihivyo. Labda ndio hivyo, unakuwa umesikia story zake tu, umefanya nini, lakini ukija kukaa naye kwa karibu unashangaa, mbona wewe ulikuwa unasemaga anaringa? Mbona huyu hivi? Au mfano kama hizi niseme bullying zinazoendelea mitandaoni. Unajua kuna mtu anaweza akamchafua kiasi kwamba like the whole society inamsema ni mtu mbaya. Yaani hata wewe kumjui ufanye nini? Ukisikia tu jina lake kinachokuja kichwani, labda huyu ni muuza madawa. Hujai kumwona. Au mchawi sio anatoa tukafara. Hujai kumwona je kifanye? Siku kija kukaa naye karibu, kama unashangaa ni mtu mmoja ndo alianzisha tu story, ikasambaa ikaenda huko. Kwa hiyo mwisho wa siku sometimes unaweza kaona kabisa, unajua kwa sababu una PhD ya swimming, ya theory,
doctor swimmer.
Lakini ukija kwenye uhalisia, kwenye practical, unajikuta kuna gap ambayo ipo kati ya theory na practice. Kwa ile practice sasa ndo uhalisia wenyewe. Na ndio maana ukuta watu wanasoma biashara, sio mambo mengi sana, lakini wakienda kule sio kila kitu wacho kisoma atakitumia kwenye biashara, au kule zile situations zote anazokutana nazo ziko yani ziko kama alivyosoma darasani. Nyingine zinakuwa tu tofauti. Kwa hiyo ndo hiyo kwamba life is like swimming. Ukisha kuwa ndani kule alafu yani ndo utajua kama najua au sijui. Na ndo maana hata mfano watu wakifiwa, mtu anakuta anakuambia huwezi kunielewa. Ni kweli sio rahisi kumuelewa mtu, kwa sababu yeye ndo yuko kule, yani ndo kama muongeleaji mwenyewe ndo anayejua exactly kina cha maji
na nguvu gani,
uzito wake na nini na kila kitu.
Mwingine anaweza kukuteka pale kwenye ile currency sijui ile. Alafu unaona maji yametulia tu,
kumbe yuko yanamzungusha hivi. Na kingine nakumbuka rafiki yangu alishai kuniambia gejaki. Akasema watu unakuta unasema hivi, hujai kupitia viatu, yani hujavaa viatu vyangu huwezi kujua. Akasema lakini watch lent, hata nikivaa viatu vyako miguu yetu iko tofauti. Yaani kiatu kile ambacho wewe unaona kinakuumiza, mimi naweza nikavaa kikanitosha. Na nikaa comfortable kabisa, nakwambia jamani, these shoes are very, yani these shoes are very comfortable. Unakuja wewe ukivaa unakuta labda kinakubana au kinakupaya kutokana na size. It's the same shoe ambayo wewe unailalamikia. Kwa hiyo
kwa kweli life is like swimming, keep podcast trying. kwa sababu nataka nijezilizie hapo pia kwamba ni kweli remember sisi wenyewe pia kama familia kuna situation tulishie kupitia maybe 4 years ago, I don't know. Yeah, almost around that time, I think. Ambapo mimi kwa kweli ile situation ambayo tulipitia as a family ilinipa yani a very yani a shift ama a move. Ulikuwepo ulipitia. Tulipitia familia, sio kama nilipitia peke yangu. Ambapo ilinipa ile shift ya kwamba okay, kumbe bwana in life kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakini nisingeweza kuelewa hivyo kama nisingepitia ile situation. Yaani kwamba kuna understanding flani hivi, kuna a certain kind of nini thinking ambayo nisingeweza kuipata kama tusingepitia ile. Kwa wale watu tuseme kwamba kweli, ila pia naamini kwamba as much as life is like swimming. Hii hapa pia mimi kwangu sasa naichukulia kwamba inikumbushe kuweza ku extend grace kwa watu, yani kwamba nisiwe mwepesi wa kujudge, mwepesi wa kuhukumu, especially kwenye era ambayo tuliopo ambayo yani on the internet, mfano tunatumia sana internet watu baadhi ama niseme siwezi nikasema wote. But kwa wale asilimia ambao tunaamini kwamba ni wengi tunatumia internet, iwe ni Instagram, TikTok, sijui X, wapi. Tuko kwenye era ambayo labda MC mimi wanafanya pia mambo ya MC. Ni MC. MC ameposti picha labda sijui mgeni mwalikwa. We comments jamani hapo zitakazo tirika pale ra. Yeah, haya. MC ka post maarusi. Jamani, mimi ukiingia kwenye page yangu though utakuta unless otherwise sijui vipi.
Ila hapo hapo mimi naweza niongee. Pamoja na kwamba kuna judging nyingi, lakini pia kuna gap flani naliona pia kwa my MC.
Life is like swimming,
Yaani gap unayoiona. Yaani unakuta mtu harusi ina masaa hata 4 labda tuseme. Ila vile vi awkward moments ndo anaviposti. Watu
mimi
mtu anafungua champagne na mdomo ndo anaposti hizo, lakini nakuta
mimi kwenye hiyo swala kama unachosema it's very true, na naweza nikaongelea kwa sababu mimi ni MC. Naweza nikaongelea kwa pande zote mbili kwamba kwa upande wa my MC alafu na kwa upande wa audience. Kwa upande wa my MC, I don't know. My MC ambao wanafanya gift, I really don't know. Mimi mwenyewe unakuta labda kuna mtu MC anaposti picha ambayo hii kabisa naona jamani, hii picha sio ya kumletea umaarufu mzuri huyu aliyepostiwa. Ila ni ya kumletea figisu. Unless otherwise wamekubaliana na ule mtu kwamba just posted. Yeah. Lakini kuna wengine ambao unakuta kabisa isiyo. Lakini sasa kwa upande mwingine naongelea kwa upande wa audience kwamba unakuta sasa content kama hizo ndo zinaenda sana, ni zinapata mileage kubwa kuliko mtu ukiposti zako tu, mtu amependeza, watu wamependeza, sio wamefanya nini, people would see the post, lakini ile mileage ambayo itapatikana
pia hiyo.
Sasa mimi kwangu inanijia
kama inatupa picha
ya jamii yetu, jamii
yetu ndio
nataka kusema.
Yaani kwamba watu wanafurahia mambo mabaya.
Yeah, yani ndio sasa misery look lakini, for company.
Unajua mimi kitu ninachojiwaziaga. Okay. Wale wanaotokiaga kwenye vile clip tunavyoonaga au picha nini ni watu kama sisi. Na yep, sisi wote tunaenda kwenye sherehe. Kesho kutu unaweza kujikuta wewe ndio una trend shoga yangu.
Sasa yani
kwa nini unapomfurahia mwenzako kwenye kitu kibaya? Kesho unajikuta wewe ndio uko pale. Alafu I don't even think kama mtu anakuaga anajisikia vizuri. I don't know. Kwa sababu sijakutana na watu waliokuwa posted kwa ukaribu hivi, ila mimi najua binafsi nishaikuwa post, yani ni mtu ashaiku ni post kwa ubaya, hajanitaja, lakini kasa unajua this is me, sikujisikia vizuri, na imagine hapo sijatajwa. Sasa na picha yangu iweko na wengine wanasema mtaje. Alikuwa
post sasa sijaelewa switch, yani hajakuweka picha.
Tulikuwa kwenye conversation tu. Conversation ambayo hatukufikia conclusion nzuri. Mimi nilikuwa natembea zangu narudi nyumbani, nafika tu nyumbani naingia nakuta Facebook. Kasi watu wengine bwana sio nini. Conversation kaileta pale. Afu kaponda. Ila hajasema kitu. Afu watu wanakuja waliokuja ku comment
ambao hajui sasa the second side of the story.
Bwana changia sasa pale. Unakuta mtu mwenyewe sio nini. Sio yani. And I'm like, good. Yani unajua the way I felt, nilijisikia vibaya. And it had happened kwangu kama mara mbili. Sijatajwa hivyo jina, lakini nakuta hivyo mtu anakuwa amepost. Sasa imagine
hapo nakuta ni mtumishi.
Ni mtumishi ndio. Ila kipindisho ya kuwa mtumishi sana, labda space ndio ilikuwa. Sasa okay. Sikuwa nimetajwa jina, nilijisikia vibaya. Kwa kama nimesema life is like swimming. Nimeshia swim kwenye that. Yani I don't wish for anybody to go through that.
Yeah.
Yani yoyote yule. Kwa hiyo mimi I think maybe we can decide to fill our feeds na good vibes. Kwa sababu unakuta kuna mbona kuna wengine unakuta na post watu wamechangamka nini nzuri. Na unakuta inapendeza, inavutia, yani haijamdhalilisha yoyote, lakini pia sisi watazamaji tumeifurahia. Kwa unakuta situation kama hiyo. Na nani ziko nyingi, ni vile walaji ndio kama unavyosema. Yeah. Walaji sometimes wana determine content. Tuende na kitu gani?
Yep, of course, I'm not saying that ili kukubaliana na vitu vinavyoendelea, nilikuwa najaribu tu kuonyesha hizo pande mbili, maana kweli kabisa, yani there is a lot going on. But anyways, kitu ambacho nilikuwa nasema ni kwamba kwa mfano unakuta labda kuna vitu ambavyo tunarudi kwenye ile point ya kwamba life is like swimming, kuna vitu ambavyo sio lazima uvipitie ili uweze kuvielewa, but kwa sababu you are not yani haujapitia bado, hiyo itupe room ya sisi kuwa less judgmental. Yani tusiwe tunahukumu, tusiwe tuna judge. Kwa nini? Kwa sababu by the way you never know na leo kiungekuwa kwa hiyo situation. Kwa
mfano kwenye situation kama kuna mtu alikuwa anapitia some issues na nini, mtu mmoja akasema yani mimi nikikuwa yeye ningefanya 1 2 3 4 5 yani ile kwamba with confidence and everything.
Was like
okay, sawa. And then time passed. Siku moja yule aliyetoa solutions akapitia kwenye similar situation.
Wewe life inasemaga hivi, challenge accepted.
Treated. Sasa ambayo ameyapitia na akayashinda. Ila alistudy akajua udhaifu wetu uko wapi. Yaani kwa sababu before ukiangalia, yani the first time Mungu kuja akawa mtu ni kipindi cha Yesu. Hiki kipindi cho kingine cho yani kwamba na kuishi na sisi kuanzia utoto mpaka utu uzima. Yani amepitia stages zote. Ukiwa kwenye stage ya utoto ameipitia. Ya ukuaji ameipitia. Ya kuwa mtu mzima ameipitia. Kwa hiyo
zote tu ndo aje.
Wewe mzee anaanza miaka mingapi shoga?
Hata Yesu zi miaka 33 ashaondoka,
ashakuwa mzee.
Tuendelee jamani.
Unataka
Watu wa miaka 33 wazee, life is like swimming.
Sasa okay, namalizia kwamba akapitia na akaona aka experience katika kila level za maisha yetu ambazo tumepitia, levels experience, akaja na solution kwamba nitaachilia damu yangu ili iweze kuwasaidia, yani kwamba tuwahesabiwe haki, sio kwa matendo bali kwa kupitia yeye, kwa sababu alikuja kuona kiubinadamu kuna maeneo tunafeli.
Very true.
Kuna kiubinadamu kuna sehemu tunashindwa
kabisa.
Ikifika kwenye hukumu hakuna atakayeweza kusimama. Sasa tupoteze wote. Tayari ameshapita, ameshajua. Yaani ni kama ukimwambia mtu mbona unachelewa kurudi? Anakwambia anapanda mlima. Siku na wako ile ukaenda ukakuta mlima unagundua okay, kumbe yule alitakiwa labda hata nimpe 3 more hours au nini kwa sababu ya situation anayoipitia. Na Yesu ndo akaona kwa jinsi tulivyo huku na kila kitu na udhaifu wetu tulionao kama binadamu baada ya anguko, akaachilia damu yake. Tukipungua tunaenda kujitakasa. Akaachilia Roho Mtakatifu atufundishe, atuongoze. Akatuachilia neema, aka kwa vile hata ambavyo tustahili tunaweza kuvipata kwa sababu tumeshapungua, akaachilia rehema. Hivi sasa hizi Mungu asipoturehemu na kutusamehe yale tuliyofanya. Kwa sababu katika hali ya kawaida okay, kuna zile dhambi ambazo tunasema hii dhambi ni dhambi ni dhambi, lakini saa nyingine Mungu anaweza kukwambia fanya hivi. yani wewe hiyo ni instruction yako haijaandikwa kule kwenye kwamba Belinda sijui
labda mwanzo msaidie yule mtu.
Mwanzo 2:6 amesema Belinda ukikutana na mtu utasmile. Hakuna. Lakini unasikia moyoni mwako ila unakuwa kama mimi na yapo mtu kaja natakiwa nimfurahie nimpokee. Sio kitu kirahisi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Mungu anakuta anaona okay hivi huyu hajafanya sawa. Na shetani anasema ni mshtaki wetu. Kwa hiyo anatushtaki mbele za Mungu. Kwamba ehe Belinda si unasema ni mwanako. Mbona ukimwambia akusikilize? Na kwenye ulimwengu wa roho inafuata sheria. Kwa hiyo ndo maana ikaachiliwa damu ya Yesu ili iweze kututakasa, kutusafisha neema iweze kutustahilisha pale ambapo hatatustahili, lakini rehema tuweze kusameheka kwa sababu tumekuwa tukikosea. Lakini pia tumeletewa walimu, wachungaji, sio na nini, Biblia inasema ili kuwakamilisha watakatifu. Kwa Mungu anaendelea kutu perfect every day au katika hivyo hivyo udhaifu wetu, lakini tunaendelea kukamilishwa mpaka tuje kufikia vile viwango ambavyo yeye anavitaka.
Amen. Wow. Kwa
Yesu na alikuja kuogelea.
Hakuisha tu kusoma kwenye hadi PhD.
Alikuja kufanyaje?
Kuogelea.
Ku experience the
swimming tree. Jamani, Sikio Podcast Tribe. Mimi nimepata mambo mengi sana. Ni episode ambayo naamini hata wewe itakuwa imekupa ile expansion ya namna ambavyo utakuwa na navigate vitu, namna ambavyo utakuwa na handle watu, namna ambavyo utakuwa na relate na watu. Kuna mambo mengi sana yanaendelea kwenye maisha yako binafsi, kwenye maisha ya watu wako wa karibu, kwenye maisha ya watu maarufu ambao tunawajua. Lakini kama ambavyo tumekumbushwa leo na dadaji kwamba life is like swimming. Uwezi ukasema umesoma vitabu elfu afu ndo ukasema naenda Atlantic Ocean sasa kuogelea. Kwanza kuna kuogelea tofauti kwenye kuogelea ile Israel bali gani kule kwenye maji ambayo density yake yaniliu hadi unakuwa uzami, na kuna tofauti ya kuogelea swimming pool. Swimming pool zenyewe kuna swimming pool ya Widism, kuna swimming pool ya Wechenwag pale. Utachagua mwenyewe ni ipi. But
Widism nini?
Yudizim asema it is deep. The swimming pool is deep.
Aina tukoelezea ambayo
mtu wa Tanzania. University of Dar es Salaam. Oh yes, University of Dar es Salaam.
Kwa sababu audience wako wengine wako nje ya Tanzania.
Oh, they don't even know Yudizim. Secure tribe. Forgive me, Yudizim is University of Dar es Salaam. A very big university here in Tanzania. One of the
best.
Yeah. Yep. So, as I was saying kwamba, kutokana na this episode itukumbushe kwamba jamani, unapokutana inaweza taika ni mtu wako karibu, yani don't even go far, usiende huko kwenye mitandao, anzia tu hapo hapo nyumbani ulipo. Life is like swimming. Kwa hiyo uwezi jua mtu, hata kama unamjua, you've known that person for 10 years, umemjua huyo mtu, hata kama ni mtoto wako, hata kama ni mzazi wako, hata kama ni mume wako, ni mke wako. Hatusemi kwamba kubali kila kitu, but hii hapa itupe neema ya kuweza kujaribu kuelewana, ama hata kama sio kuelewana, kusaidiana kwenye situations tofauti tofauti. Kwa sababu mwingine unaweza ukasema kwamba mimi ningekuwa pale kama vile daji, mimi ningekuwa ndo hapa yani nishabeba virago vyangu nimeondoka kitambo. Mama we, kumbe ukiwa ni wewe wewe ndo nisame baba. Mama nisame baba. Anyways, so
mbona mfano huo, lakini meenda
sijui umekuja tu. Umekuja tuneze ikani, labda ni anasi neze ikani mwanaume, unasema wewe mwanaume kichwa, mwanaume endeshwi, alafu kumbe baby siwezi kushibira wewe, baby don't go. Tumesha tuwate ule mifano labda Instagram.
Aene, nikuwa na yola mwona utamadisha mfano.
Aya, basi mfano mwingine. Mfano mwingine utoe sasa. Unasamiri siwezi kulala kwenye vikao ofisini kama fulani.
No, kuna okay, kuna siku tulikuwa tunaongea, kuna vitu unaweza kusema mimi hiki siwezi kufanya.
That yani tena bado unajua that
mimi hiki siwezi kufanya. Kuna siku unapitia situation bwana,
unasahau, kuna moja sema hivi, the line becomes very thin, ukumbuki kama ulisema hiki kitu siwezi kufanya, you don't see the line, yani you don't see the line.
Lakini pia nimekumbuka kitu kingine, I know, sio kama ulikuwa unaenda kufunga the session kitu kingine nimekumbuka kwenye kujaji
anasema kufunga kwa maombi nikasema dada yako anaonyesha kwa roho bwana anaonyesha
vile Mungu amekutaka kupitia statement ufunge mwezi wote mpaka Valentine's kuendelea huko
sasa baby can tell out
which baby
Jamani, hivi life is like swimming.
Hey. Atumfamu. Ah, tunatambulisha kama familia.
Ah. Waka unitashanga.
Jamani, message mtaka kutushangaza iko very. Open, unaweza kutushangaza na mengi.
Nitashangaza kwenye ile eneo hapo. Hem, tuendelee kwanza hapo sio kukasahau ile nini kwanza nataka kusema kama
tujamani. Ah, yani okay, naongelea kuhusiana na judging. Mm. I think watu wote tunatakiwa to extend grace kwa watu kutokana na situation wanazozipitia na kila kitu, lakini pia tunatakiwa tuweke mipaka. Mm. Yaani when you are extending grace kwa ABC kutokana na anayoyapitia na matendo anayoyafanya. Mm. Unajua tunasema anayapitia.
Mm.
Yaani anayapitia. Sio kwamba yamekuwa yanamdefine.
Mm.
Kuna watu sasa hawapitii, yani wanayaishi.
Short.
Kwa we need to know pia the difference kwa sababu mara nyingi usipojua hizi tofauti ndo kuna unasaha yule anahukumu watu sio anafanya hivi anafanya vile, lakini mfano mtu labda amekuwa muuaji.
Mm.
Anaweza atakakuua na wewe.
Yeah.
Kwa sababu tayari ndo amekuwa hivyo na ni njia ambayo yeye ndo ameichagua kuipitia. Kuiendea sio ndo kuwa nawe ni kwamba ndo maisha ambayo anayataka yeye kuyaishi. Inakuja okay, mfano labda huyu unajua kuna mtu akiambitisha changamoto hii 1 2 3 mnakuwa naye mnamwangalia mnafanya, lakini maisha ni marefu kwa kila siku tena changamoto sasa mbaya kama unakuta mtu anakuwa ni mbadilika anakuwa anafanya tabia mbaya. Leo kesho kutwa kesho kutwa. Bibi anasema yani kipindi ambacho mlitakiwa kuwa walimu bado mmekuwa wanafunzi. Yani hata yule alikuwa anatakiwa apite, a graduate atoke, aende ehe akasaidie na watu wengine kutokana na ile situation yake kwamba jamani mimi nilipitia 1 2 3 lakini through that sijapata faida yoyote. Nimepata hasara 1 2 3. Yule mwingine ambaye anataka kupitia unajikuta
kuna namna anaweza kusaidika.
Yes. Mimi napenda mfano wa Fortu anavyofanya. Yaani unakuta atafundisha anatoa mifano yake ya maisha. Kama jamani kuna 1 2 3. Mimi nilipitia hivi, labda nilikuwa hapa. Mungu alinivusha hivi. Niliomba na kwa kuna siku nilikuwa naongea naye akaniambia watu walikuwa namuomba awatumie maombi sio kwa ajili ya generation curses na kila kitu. Akasema okay, you can have them, ni vizuri. Lakini pia ni vizuri kumsikiza Roho Mtakatifu kwa sababu kuna personal instructions anaweza akakupa.
Yeah.
Ambapo na yeye anasema wakati anapitia some situations alikuwa anachukua labda maombi fulani, labda kuna mtumishi fulani amechukua maombi, kuja nifanye yale maombi ya toba, nitafanya labda toba siku 30 au maombi sijui ya kuvunja labda kitu fulani siku 30 anafanya, lakini anaona havuki. Baadaye akaja kupata kitu kwamba okay, kuna some extra instructions ambazo Mungu anakupa wewe. Pamoja na labda kuomba toba, labda katoe sadaka. Pamoja na kuomba toba, funga. Kwa sio formula kwamba nikifanya 1 2 3. Nikichukua maombi yale ndaga Belinda kaomba toba, Mungu akamsikia na mimi atanisikia. Unaweza kukuta Mungu akanipa instruction nyingine na mistari mingine na kila kitu na nini. Kwa hiyo let's extend grace kwa watu, lakini pia tuweke limit. Unajua kuna mtu akiamua kuwa amekengeuka, ndio maana hata shetani alivyokengeuka Mungu atumwone akienda hata kumhubiria. Amen. Go beyond ile reach ya grace yake. Kwa hiyo tusiwajaji watu, to extend grace, lakini pia tusiovadu.
Yeah.
Ikajikuta una mtu anasikia kabisa huyu ni jambazi afu unamleta nyumbani. Amelala nyumbani, kesho amefanya 1 2 uharifu kwa watu wa nyumbani kwako. Watu wanaweza alisema amebadilika, did you prove?
Wow.
So hiyo ndo nitaka ni ongeze.
Thank you very much.
Karibu.
Naamini na katika hiyo ambayo umeongezea kuna vitu ambavyo mtu atakuwa amevipata. So Sikio Podcast Tribe, Ni kushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi on all our platforms, kuendelea kusubscribe on our YouTube channel. Thank you for viewing our content. Thank you for listening, streaming them online. Mungu wabariki sana. Thank Amen. You for sharing. Mungu wabariki sana. Amen. We are saying hello. We are saying thank you and God bless you. So, katika this episode, your life is like swimming. Tulikuwa na Dada Grace, pamoja na mimi, Bene Baba Leifard. We are saying hello. Until next time. Mungu wabariki. Bye.
The Lord has done it finally.
Kidogo nisinzie hapa kwa